Kizunguzungu, mapenzi kizunguzungu,
kizunguzungu,
kizunguzungu, mapenzi kizunguzungu.
Mayato amechukua my focus, amechukua
mapenzi yalimchanganya Daudi, mapenzi kamchanganya Abrahamu.
Shut up.